kooti enkulu mu Kampala ewadde omusajja Christopher Okello Onyomo ekibonerezo kya kuwanikibwa Kalaba olw'okusingisibwa emisango egy'okusanjaga abaana bana ku ssomero Ligaba Early Childhood Development Center mu division ya Makindye mu Kampala. Abaana batibwa kuli Keteko Gideon, Kisha Agenroth, Ignatius Seruyange ne Ryan Odeke. Omulamusi wa kooti enkulu Komuhangi Alice Kauha yawadde onyuma ekibonerezo kino eky'okuwanikibwa Kalaba oluvannyuma lw'okumusingisa emisango egy'okutta abaana bana abana. Omulamuzi ajungulidde ekyawo onyuma okweyita omulalu n'ategeeza nti ettemu lino lye yakola yali eteekerateekera bulungi era na byonna ebyaddirira byayoleka nti ategeera bulungi era ne we yaddiza omusango nga bbiri omwezi guno yali ategeera. Omulamuzi era ategeeza nti mu kwewozaako okwe onyuma teyeegaanangako ku misango gy'akutta baana wabula yawoza kimu nti teyakikola mu bugenderevu nti waliwo ekyali kimutembye ejjoba. Omuwaabi wa gavumenti Anthony Jonathan Mwaganya mu kusooka asabye kooti ew'onyuma ekibonerezo ekisembayo obukakali kubanga kye kigwana olw'okusaawa obwenkanya. Omulamuzi asabye onyuma abeeko kyayogera kusaba kw'oludda oluwaabi okumuwa ekibonerezo eky'okufa wabula onyuma aganye okubaako kyanyega. Omulamuzi awadde onyuma amagezi nti bw'aba tamatidde na kibonerezo kimuweereddwa ajulire mu nnaku.
I hereby sentence to suffer death. Once I am sindika, Okello Christopher Onyomo, kuchonelezo, bika Kalaba, olwa kutta abaana bano. Omusango ogusooka, oteke, owokubiri Keita, omusango okusatulira ne Ignatius ne Odeke, mu ngeri eragirwa mu mateeka.
And Mr. Okello, you have a right of appeal.